I want you to touch your body.
Me don't know why.
I want you, baby.
Me don't know why.
Boy, I want you for me.
Me don't know why.
As a younger baby.
Me don't know why.
Twende makachini.
Me don't know why.
Nataka pima geji.
Me don't know why.
Nanganda na bikini.
Me don't know why.
Baga kwenye beji.
Me don't know why.
Aish. Nawe kanuta na kibanda. Yo my African lady kasula kaki indika kabachori kana mambo ya kienyeji tamuka kiporo
ayo ana kisoko
kana finya godoro
ayo ana kisoko
ana nicheze shandomoro
ayo ana kisoko
mi uno flani ya kipogoro
ayo ana kisoko.
I want you to touch your body.
Me don't know why.
I want you, baby.
Me don't know why.
Boy, I want you for me. Baby,
me don't know why.
Twende makachini.
Me don't know why.
Nataka pima geji.
Me don't know why.
Nangata na bikini.
Me don't know why.
Mbaka kwenye beji.
Me don't know why.
Please ask kama mia na mimi na yu.
Na mimi na.
Kifo cha mene na mimi na yu. Michezo yako na ulivona figa imefika kunako, yani kimanu manu
kiwewe
unanirudisha na senyenge, nimepandwa na amu
na nenge,
ebu saula ilo tenge tamuka kiporo. Bamba kapenati
na kamia o na kamia,
mpira wa kona na piga dochi
na kamia o na kamia,
uta utafuta ata kwa tochi
na kamia o na kamia,
nimepata michuzi na mwaga pochi
na kamia o na kamia.